መስፍን ራዲዮን የሰገለ አሜሪካት ሰገንተራ ዶኒ ሰጋለ አሜሪካ ውጣታ ሀግጅማ ተገልገል ሰዓት ለማውዳ ከሀግ ሰዓት ሰዲት ሜትር ባንድ ኩዳኒ ሰጋለ ዲዳሚሽን የሶዶም የተከረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሳኒ ዳባርሱን ካራ ኩና ማንተን ጀልቀም ቅልጥም ሰነጋ አባባሩ ጦለለ ሰኒ ወር ቡና ቡና ሀዳዶ አርደሮቢን አማጂ አፉር ባርኩም ለማፍቁዳኒ ቶርባት ኮፒ ቪኦኤ ፋኖ ሮሞቲን ዋሽንግተን ዲሲ ራን ቴሌቪዥን ናይል ሳቲ ፊራዶኒ ሰኒ ደብሩ ጅርቱ ዋሽንግተን ዲሲ ሰኒ ደብሩ ጨቀሱ ጅርተኒ ዲያዳጀና አንሶራ ለከት ሰንከሱሜስ
ካናዱ ዱብሱ አንቶ ጁበይ ሆራቲ ማታን ኦዱ ኮንግረሲን አሜሪካን ኒሃራዋን ሀርአ ኦጂት ዴቢ ኤጅር
ኮንግረሲን ኩነኒ ዲብቱ ኮፍ ኩዳኒ ሸኔሶ ፓርቲ ቢየ ቡልቺቱ ቡልቺንሳ አሜሪካ አቡልቻ ባቴፊ ፓርቲን ከስማቱ የፓርቲን ፕሬዝዳንት አሜሪካ ሃራይ ሩፉዲ ፍጅሩ ቃታ ፈላማን ወሊት ባፈታን አጀንዳ ረት መሪያቹ ደንዳን ረቲ ማኒ ማሪ ቡልቺንስ ሞቱማ ሚኒሶታ ዱበርቲ ሶማሌ ቶኮ ታ ጀልቀባቲፍ ማን ማሪ ሳኬ ሰት ፍለት አፍሪካን አርዲን ካሚ ሚሊዮን ሄዱ ቀባቹም በክ ከምቱ ናማ ባርጉ ዲዳማክ ሶዶማ ፕሬዝዳንት ታይፍ ጃሮሌ ሁጂራ ላቡን በርባን ሄዱ ቀባቹም በክ ማኒ ዋና ረሰኒ ቆፔስን ከሳክ ቶኮ ዱተሳና ቱጁበ
kan president ma fidataman Donald Trump hoji e galuf torbanen la mahafe inajru kanat mormito tasani siyasat qosu sabahima biyetti ijo qequf rashan inaflenno president ma jiddu senin soshen ab basasa united states brage gafi ke segalchu tufufaniru trump malif koren biyodisa ka demokratota malna dibden hujetani email indrota du leflenno hillary clinton kan john podesta akkamili qebo gudan akka koree filanno biyo le sa republicanota malif party jimilik su kan of right su dadda bejechudan yaada twitter irat matan sanin beksesan emailin podesta keset yaada qanessa ka demokraton clinton akka kad mamtu party chata ani filataman ipsutu keset targama trump amaji digdama irbu senani presidenti taun hoji egaluf jiru manni mare bakka boota ummata amerika republicanotan umfatame guyya jal qaba ojit debe ejira kun carrayero heddu inargamde kabulchin sa party tokichati gabasa catherine sipson soradis
congressin america dibitokof kudani shanesson kale baname huji jal qaba jabani president america harai qate jal qabe party laman agenda biyam bulchan ratte falama waltabafatan barana partum tokot biy bulchuf de mudanda wanti Trump akkum torbal laman dubat yo presidentumma jalqabe hojjachu fedu akbulchoti sallen jedanetti agenda president Obama gudda katai Obama ker caasa fayya Obama ka ummata anni basdigu party republican misensot manmari America seeran hojjachu fi dibachu sani ka qoratu biiron tohanna akana kesumatu misensot manmari America tohattullene uji sani ittidike suufedane partin tunen partin demokrata mo akkummati biiro tana yokana mo hujin tunitidikatin fedane kale galgala partin demokrat kanumirat walfalma turan
this has been an independent entity to sort of screen complaints to see which ones might have
akanjan senator Chris Van kunit ab siyasa kamiyu ka kesinjir gare huji jajjabdu ojjat biiron tun jiraachu banan wada ummata galane ka misensot man mari huji sanit intohachu jedu dabsisuf de manit urako guddojel misen sotiman mari america hedduni congressin america ra falama agenda wan heddu tahan e guvde mujran donald trump mala ammen amala men washington dc case jir digu qamna jere gafum dul falanno tu dubacha bay afiyain man mari america paul ryan partin republican mo hagfeene ya republican le tane democrat hagfeene adan gargar faganulle wan waldi ga hojjachu malle wan rat wali gal qabachu malle jet
however bright of a contrast that we draw between us it must never blind
yad hagam gudda kawal munu falmisis qabanulle tunenammo wan irat wali galu warat wali galu nudortetin elenu danfit nujanfit qabachu malle jechun dubbat akittigafatam tun party democrat nancy pelosi amojettuti wada ummat america ti galan egun ittigafatam party sanit bulchinsi trump agenda bulchins motumma obama gan saddet biyan bulcha ba heddu digufdem digufi digud owu ratammo falama guddot party republican ife democrat jiddutti dem american haga ma torballa mandubat kawjijal qabwalin donald trump walini presidenti afurtami shani qabatte kan kesa kudani jaka democrat nam biyi bulchufdem donald trump akum hujijal qaben caasa fayya obama jabale agenda president obama heddu digufdema hajechun dubata falaman owwademti
President Barack Obama'n seera eegumsa fayyaa kan Obamacare jedhuuf isaanii raggaasifame akka hin hafne gochuuf seera tumtoota dimokiraatotaa waliin wal arguuf jecha har'a biilsa mana mareetti argamanii jiran. Kan itti aanaa pirezidantii ta'uun filataman Mike Pence illee achitti argamanii sagantaa kana hambisuu dabalate ajandaa rippaabilikaanotaa waliin mari'achuuf achitti argamuuf jiru. Walga'iin kun ennaa yeroo ce'umsaa Trumpitti marii falmisiisaa ta'uuf jira. Seerri inshuraansii eegumsa fayyaa kun bara 2010 ennaa dimokiraatonni mana mareef sanatii dhuunfatan ture karaggaasifame. Amajjii 20 aangoon rippaabilikaanotatti darbuuf jira. Dubbiimaan Waayit Haawus Joosh Ernest tuuta oduuf kaleessa ibsa kennaniin Obamaan attamiin karoora rippaabilikaanotaa seera eegumsa fayyaa hambisuu fedhan dura dhaabbachuun danda'amu irratti dimokiraatota waliin mari'achuuf jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen mirga gaazexeessotaa falmu CPJ'n gaazexeessota buufata raadiyoo amantii irratti hundaa'ee Itiyoophiyaa kan Bilaal jedhamu lama adabbii hidhaatti muramuusaa balaaleffatee jira. Khalid Mohammadiif Darsaa Maasoorii kaleessa ture hidhaan waggoota 5 baatii 6 waggaa 4 baatii 5 kan itti murame. Khalid gulaalaa oduu yoo ta'u Darseemmaan immoo gulaalaa gamees raadiyoo Bilaal ture. Falmiif muddamni siyaasaa kan teeknoolojii hammayyaan sagalee lakkaa'uun walqabate filannoo Keeniyaa dhufaa jiru boodatti harkisuu mala jechuudhaan koomishinni filannoo biyyattii beeksisee jira. Gabaasaa Mohaammad Yusuf jaallannee dhiyeessa.
Seera filannoo fooyyeffame kan ilaaleen manni maree murtii seeraa yookaan seenenni Keeniyaa yaada uummataa dhiyaataa jiru xiinxaluuf ka jiru ta'uu beeksise. Seerri kun uummanni sagalee isaa kaardiin akka kennu koomishinichis harkaan akka lakkaa'u lakkoofsa isaas akka galmeessu jedha. Kunis baatii hagayya keessa sagalee kennamuuf teeknooloojii ammayyaan gaggeessuu yoo dadhabame jedhameetu. Koomishina filannoo akka jedhutti kun kan barbaachiseef namoonni quba isaanii chaappeessuu filatan adda baasuun yoo dadhabame jechuudhaan akka jijjiiramuuf gaafatan jedhu. Dura taa'an kaawunsilii bulchitootaa ka turanii fi bulchaan kutaa Boomet Isaac Ruto koree seeraa kan seenetaaf akka ibsanitti harkaan lakkaa'uun shirri irratti hojjetamuu malaa jedhu. Lammiiwwan Keeniyaa hojii madaalawaa fedhu sagalee argame irratti kanneen irree agarsiisan hin fedhan. Dhimmi guddaan waa'ee namoota ba'anii sagalee kennuu danda'aniiti. Isaan kana dhumarratti attamitti sagalee akka kennan addaan baasuun nama rakkisa jedhan. Koomishina filannoof itti aanaa hoogganaa akka ta'an Beetii Nyaabuutoo akka jedhanitti kanneen siyaasa keessaa qooda qaban qophii filannoof gaggeeffamu kana wal xaxaa taasisan jedhu. Xiinxalaa siyaasaa akka ta'an Maartin Andaati deemsa filannoo kana hatattamaan sirreessuuf yaaliin ta'u hookkara filannoo boodaa uumuu malaa jechuun akeekkachiisan. Akka nuuf ta'utti fooyyessuuf yaalla taanaan yeroo sagaleen kennamutti rakkoo uumuu mala. Filannoo qabatamaa fi fudhatama qabu hin gaggeeffamu taanaan immoo jeequmsi ka'uu malaa jedhaniiru. Koomishinni filannoo Keeniyaa baatii amajjii seenne kana 16 hanga baatii dhufu guraan dhala 14 uummata hedduminaan galmeessuu fedha.
Jecha gabaabaa eeyyee jedhuun ture. Ilhaan Omar seera tumtuu mana maree bakka bu'ootaa Minnesotaa ta'uuf kan hirbuu seenan akka namoonni hangi tokko jedhanitti kun ennaa filannoo musliimonni Ameerikaa falmii siyaasaa cimaa dhimma immigireeshinii fi soor keessummaa mata duree marii falmisiisaa ta'anitti milkaa'in argame. Ilhaan Omar lammii Ameerikaa hidda dhalata Somaaliyaa yeroo jalqabaaf seera tumtoota Minnesotaa keessaa tokko ta'uun filatamani. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Waardiyyaaleen tokkummaa mootummootaaf hojjetan 4 erga kellaan isaanii Moqdishoo cina jirutti boombiin dhoye booda du'uu isaanii aangawoonni Somaaliyaa beeksisan. Kanneen du'an martinuu lammiiwwan Somaaliyaati. Kanneen keessaa tokko hoogganaa waardiyyaalee naannoo yoo ta'an akka hamaatti miidhamu aangawoonni dubbatan. Dhaabbati oduu Rooyters akka gabaasetti haleellaa sanaaf Al-Shabaabtu itti gaafatama fudhate. Oduu biyyootii alaatti ennaa deebinu loltuu Israa'el kalammii Faalistiin miidhaan irra ga'e baatii sadaasaa keessa West Bank keessatti ajjeesame manni murtii waraanaa loltuu Israa'el tokkotti balleessaa muree jira. Kan umriin waggaa 20 Eloor Azaariyaa hidhaa yoo itti murtaa'e hidhaa waggoota 20 adabamuuf jira. Murtiin kun har'a raawwatamuuf jira. balan magala Hebron ke satt akabe kun kat agame videon azarian kanumrin wogadik demi toko Abdul Fattah al-Sharif loltu Israel toko warane ofisa ergan nimid ame kufe boda itti ukasu mul isu ifata e boda. Colonel Maya Heller akkajet anitti namni lafatte kufe shoror ke sata us debin kenname kan hak amiti jedan abukaton azarian mo namni rukutame kufe sun sosso ubatus uka oforeg duma ofarka kan qabuf balad akqabsi sumala jechum falman lolat abin sa Syria ke satte tolfa mecabsun mari ararat umura bati kana gegge samuf karorfa memid ajechuran turkin akekachisteti kangare walmorman degeran russia of turkin lolat abin sa gutubi yetti tolfa mejar summan kan hogganan siataw astana kazakistan ke satte marin arara akgegge samuta tafi gochajran uduna mafqamnu kanu
tamanta jaqasu jirtan tur radio ne voe saganta afan oromot Iyan Umar dubarti Somalia taganna soddomi afurit jirenne si baqan jal qabde Somalia jal qabde Kenya tikalta baqane amma mo jirene baqarra dabarte tin misens man mari America ke satuka Minnesota taate filatamte tin kale ka katte uji jal qabde dubarti muslim Somalia ti fita dunya ti fuyu fakken heddu taate jadan e gujidan wan edun abdatanelle odutana kan faragwetti Minnesota anu erge yalanne
Ilan Umar mana mari bakabota kuta Minnesota ke sa barcuma she qabatte jirti Kunis muslimo talammi Amerika ta'an falmi siyasa ho aka ta'e waye immigration if shoror ke summa ke sa akasenan gochuf qoda qaba filanno baranagagge fame ke sat kunta u danda jedani kan yadan namota murasa turan Minnesota ke sa kajiru hawasa muslimo ta Amerika director wa legal aka ta'an Asad Zaman akajedanit
The Muslim community needs a win
Hawasne muslima injifachu qaba jedan
Do you solemnly swear or affirm
Dugadan kakatte yokan mirkane site kakukabaja Qur'anan wajira manamari bakabota kam Minnesota qabatta tin jedan ittifufes
I do Congratulations welcome to the House
of Ye jette samboda bagagamadde baganagan gara manamari bakabuota ufte tinjeran asad zaman degertota ilhan omar kesatokko
the ethos of america that can embrace a somali american hijab
ada america kalami america hiddalata somale kan ijaba gugatte akabakabututti fudachun wan ajaibsisa America kesa tokonatti fakkata jedan filanno America kabara kumala maaf kudaja wangari hintain akauf kesa qabutu dubata mature sun garu Ilham Omarif kan sadar kagutu biyatti wae muslimota America dubachu jurtuf wangari tae argame
It sort of provides a counter narrative to say well all is not bad
wanundumtu gari hinturre sajeduf falla sata ejrajet namaka ilhanif injifattus danqale hedduti she mudachu mala kanaf biya wangari fi wangari nintane mudatu keset walitti dufne sagale sagari te dagesisuf kara barbachu qamna jetteti ilhan omar lammi america heddalata somalia motumma kutamne sota keset seratumtu taudan hujjachuf kaduratatus Konya Minneapolis keesat lammi wana Amerika hidda dalata Somalia qabanirra sagale yayyaban arganne deggersa ummata biran barcuma kanaf gees asada kadubattet
Politics is the art of inclusion and Ilhan Omar has
Siyasi arti wanun dumauf keesa qabu kanaf Ilhan Omar siyasa waligala shakaludan jarren adi yadama dalawa qaban biratti dorgomte hawatamtetti dorgomtu gari ta ushe aman sifatte jedan kanen Minnesotaan ala jirata nifis wanti hindandam ne akkan jirre agar sifteti da wannan e nyakana gamfa afrika ke satti gaggeses calat na jajjabe se rajet
hearing about young people who are running for elected office in Kenya and in
dorgomyan ke sadar benja jabatani Kenya of Somalia ke satti dargaggonni filanno ke satti dorgomun sanit agau ko tijet dam sakasi dagahun dugumatti qiyaafachuu akkan qabuuf na gargaare asitti maal hagam hojjechuu akka dandeenyu agarsiisuuf nu gargaaraa jetteetti. Ilhaan Omar seeratumtuu kutaa Minnesotaa ta'uudhaan wanni gumaachuuf deemtu ilaalamuuf jira. Garuu jedhan zamaan Omar yeroo amma kanneen sagalee ishee kennan bira tartee qalbii namoota Minnesotaa keessa jiranii haawataa jirti.
So this is a big deal. I think the whole world is watching what we're doing here today.
Kun waan guddaadha ka jedhan Asad zamaan hawaasa musliimaa Minnesotaarra guutummaa addunyaas waan asitti hojjetaa jiru daawwataa jira jedhan kanaaf jecha abdii fi waan hojjetti jechuudhaan kan uummanni ishee eegaa jiru kanaaf seenaan galmeessuuf jirtu hojii guddaa ta'uusaa Ilhaan Omar dubbattee jirti.
Tammaan tan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee eegi jalqabne daqiiqa 16 tokkoyaanee sanii biyyi jirtanii garsaan lamaaf daqiiqa 46 deemuu jirti. Dhiirota badhaa hoblaa jedha abbaa waariyoo Biqilaa Guyyoota yoo muuda sirba gadaa Mojjii fi warra abbootii gadaatiin faarsan faarsu. Fuudhata.
Dhiirota badhaa muudaa dagalcha.
Akondo bitacha urgoti yalam
bonni chabifa
akondo chakondo urgoti yalam
bonni chabifa
akondo bitacha urgoti yalam
bonni chabifa
bitajulla ma urgoti yalam
bonni chabifa
aygangella ma urgoti yalam
bonni chabifa
atiganyalla ma urgoti yalam
bonni chabifa
argatalla ma urgoti yalam
bonni chabifa
obegaltulla ma urgoti yalam
bonni chabifa
akondo chakondo urgoti yalam
bonni chabifa
Tokko dubbiin taate urgooti yaalam
bonni chabiifa
bombina boqiyyaa urgooti yaalam
bonni chabiifa
xiqqayyoon qabsiiftee urgooti yaalam
bonni chabiifa
guddoon bara baafee urgooti yaalam
bonni chabiifa.
Akondi chabifa.
Kun cahon norgot iya jadah bikin lagi latihan. Nawa nafid dabar ratham cakap sujud tentu radoni VOA seganta fan oromot. Dure demokrasi. Afrikaani ardii qabeennaaf nama haima miliyoon hedduu qabaachuun beekamtu taatullee ardii sana keessatti yoo hedduu bulchoota ganna hedduu biyyi bulchan 20 30 fa bulchaniitiin achiin dubatti maatii dabarsan yookaan ammoo namittaanuu dabarsan fa hedduu jira. Robert Mugabe jarsi ganna 90 wayii kunni ganna 90 ganna 4 hin duballeetti pirezidaantii ta'uuf dorgomuu fedha. Ganna 90 4 ta'ee jechuu gaafas Joseph Kabila pirezidaantii Kongooti kaima. Nam ganna kudani jabi bulche ammalle gaf rabulen besin bulchoti akkana gar kudani jira odu Anita Powell Johannesburgi ergitana jira namo
akkala kopso mata tokkumma motummota addunyarratti biyyoto ummata halfi yokan umrin kaima qabachuran sadarka olanarra jiran kessa kudan afrika kessa targamu kanarra kawudan national ragamu ummanna afrika giddu gale sattu umrin sa waggadigdama Gabasad abatat kena gawalta ke United States. Kan si ayerat akkalab sameti ummani United States umrin saagid dugalesat waggaso domi torbah kapti sagali. Gamabratin akka gabasad enye bayetti ogganon Afrika yot kat waggota digdam aftaytar turan saddet yotan umrin saagid dugalesat wagga torbata milama. Kana jechuun lammiiwwan biyyoota Afrikaa miliyoona hedduutti lakkaa'aman umrii isaanii keessatti hoogganaan biyya isaanii isaan beekan tokkicha qofa. Kanarraa ka'uudhaan inni ilaalamu hoogganoonni kun irra caalaan isaanii interneetiif miidiyaan hawaasummaa dhalachuu dura dhalatan. Inumaa umrii pirezidaantii Zimbaabwee Robert Mugabe irraa kaanee inni ilaallu immoo utuu televizyiniin aduu rifeensaa humna elektirikiitiin hojjetuu fi murtuun daabbaa otomaatikiin dhalatiin dura dhalatan. Sababa kanaatiin kan ka'e dargaggoonni hedduun kanneen akka dargaggoo umriin isaa 15 magaalaa Hararee keessa jiraatu Seymour Jones hojii tajaajila uummataa kan mootummaatti hirmaachuuf kaka'umsan qaban.
I think that's not something that's encouraging the youth. Because now some of the youth, some of them
are going to be pissed. Sun dargaggootaaf waan jajjabeessaa miti. Sababaan dargaggoonni kun haqi tokko pirezidantii ta'uudhaaf fedhii qabu. Garuu pirezidantoonni keenya naa achii socho'uu didan homaa gochuu hin danda'an.
Kaameruun keessatti namni siyaasaa akka garee mormitootaa Idaansi Elvisillee mufannaa akkanaa qaba. Pirezidaantiin biyyattii Pool Biyyaa eega taayitaa qabatanii waggaa tokko booda bara 1983 dhalate Elvis. Hogganichi umriin 83 Pool Biyyaa innaa dubbatu waa'ee qaroominaaf teknoolojii dijitaalii waan baay'ee beeku fakkaata garuu dhugaatti innaa ilaalamu uummata biyyasaa wajjin walgitee hojjechuu hin dandeenye jedha.
The social media to send messages across to him and to let him know that this is the problem we face. They call social media a weapon of mass destruction. That's very contradictory. That shows exactly that this is a president.
Enna dargaggoonni kun sabaahi maalitti fayyadamanii erga itti dhaamuudhaan rakkoon akka jiru ibsuuf yaalan sabaahi maasanaan meeshaa jama fixutti fakkeessu. Akkanni uummata fixutti sana jechuun faallaa deemudha sun hammam pirezidentichi haala qabatamaa yeroo irratti quba hin qabne mul'isa bara jireenya kootti pirezidentii tokko qofa qabaachuun mataansaa badii tokkodha haalli isaa waanan dimookiraasii maal akka ta'e hin dhandhamannetti natti dhagahama sababaan isaas dimookiraasii dhugaa kan jedhamu gaafa uummati filannoo gaggeesse sagalee isaatiin hoogganaaf barbaadu filatuu fi gatiin sagalee filannoo gaggeesses maal akka ta'e hubatudha dimookiraasii kan jennu.
Hoogganoonni dullayyiin kun baay'een isaanii qabsoo walamummaa uummata isaanii keessaa qooda qabaachuu isaaniitiif arrallee akka leencaatti ilaalamu. Zimbaabween eega kolonii irraa bilisoomtee biyya walaba taatee booda agammaatti hoogganaan isheen argite Robert Mugabe qofa. Kan umriin isaa waggaa 21 Taavakaa Nikwee kun waan jajamuu qabu jedha.
36 years. That is a milestone. I don't think there's any president that has ever done that. And that ought to be put in the Guinness Book of Records.
Waggoota 36 kun waan raajiidha. Pirezidentiin waan akkasii dalage biraan kan jiru natti hin fakkaatu. Sun galmee Guinness Book of World Records jedhamu keessatti galmaa'uu qaba. Dhugaatti. Sana baay'een jaalladha maaliif jennaan dhimmisaa dinqiidhaati.
Biyyoota Afrikaa hoogganoota isaanii dafanii jijjiiran fakkeenyaaf akka Gaanaafaa keessatti immoo pirezidaantiin haaraan Naanaa Akufo Adoo bara 2008 bara 2012 taayitaa kan argachuudhaaf dorgomanii turan. San dura immoo ministeera dhimma alaa biyyattiif abbaa langaa muummicha ta'uun tajaajilanii turan. kamagala Pretoria ke sattargamu saganta qoranna nagaf nageegumsa kadabato qoranno nageegumsa ke sakano jetan Stephanie Walters Africa ke satt dabato nijejjebon dabamutu rakko kana umejeru.
It is something that really tells us about the kinds of political parties that we have in Africa, which are still very much centered on individuals, on big names.
Able politika akkami ardi Africa ke satt akkamnu mulisa sanajechun dhaabileen kun irra jireessi isaanii giddugaleessummaadhaan namoota dhuunfaa yookaan immoo maqoota gurguddaa yookaan hoogganoota yeroo dheeraaf aangoorra turaniin kan qabaman ta'u. Hedduun isaanii bara aangoorra turanitti caasaalee deemsa paartii isaaniif ta'u yookaan immoo hirmaannaa uummataaf kan paartii isaanii jajjabeessu yookaan achuma paartii isaanii keessattillee sirni wal dhaaluu akka jiraatu kanneen ijaaruu hin dandeenyedha.
Sochiileen mormitoota Afrikaa keessaa irra hedduunis waggoota hedduudhaaf namuma tokkoon hoogganamu. Egaa qophii diree dimookiraasii kanarraa kanuma nan xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Kam caqasuu jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Mee yaadisan bilbilaan nu ergitan keessaa sa'aatii xiqqoo qabna. Xiqqa xiqqaa qabna. Taatullee akka tokko.
Haloo sabootota VOA akkam jirtan nagaa fayyaa qabdanii dagaa amajjii guyyaa tokkoo ayyaana waliin ga'een jaa sagantaan keessan baay'ee nama gammachiisa. Bara haala kanarratti gaafiin jijjiirama guddaa akka fiddanii atiilee nuufiif kan kabajaa fi ulfina gaafadha gaasooma.
Haloo qopheessitoota VOA akkam nagaa fayyaa jirtu nageenya haa dursuu nagaa haa jennu malee nageenya eessa jiraa miti. Haga halkaniifi guyyaa balaa Oromiyaa keessatti deemu dhagayaa jirruu fi gurra seenaan gahaa jirtan rakkina jiruu fi mana namaa seenanii uummata namaa guuruu kan rasaa sanda'anii ajjeesuu kan kaambitti oofanii akka qorsoo walitti akaawu wanni Oromiyaa keessatti taa'aa jirre jirtu waggaan kun waa hedduu qabatee dabree balaa guddaa fi injifannoollee qaba akkuma jedhamaa jiru. Biyya keessaa faala uummanni Oromoo waa hedduu carraaqee waa hedduu carraaqee qabsoollee hedduu goonee san hundaa keessa baanee tarree uummata Oromootii waggaa haaraan baqa shingayee biyya keessaa faala gammachuuf gaddi keenna tokko waggaa haaraan baqa shingayee uummata Oromoo bal'aan jedhaani VOA duugalatoomaa waan gurra keennaan gahaa jirtaniif waan waliin keessa dabarreefi kan dhufuufis walumaan jirraa isin duuka jirraa baga waggaa haaraan shingayee jedhamallee Jamaal Abdullahi asuma USF galatoomaa.
Tamsa qasoo jirtan turraa dunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hornaat voanews.com irratti imeelii nuu barreessaa yaad kennaa seessanillee irraa waan hedduu irraa barachuu dandeenya. Naayil saatii irratti ammoo galgal saatii shaniif wadhaka hag saatii jaha galgal qophiitan irra deebina. Kanaaf achirraa illee caqasuu dandeettanii jecha gara tujubee san deebisa.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Kan pirezidaantummaaf filataman Doonaald Tiraamp hojii eegaluuf torbanneen lama hafeennaa jiru kanatti mormitoota isaanii siyaasaatti qoosuu sabaa himaa biyyattii ijoo qeequuf raashaan innaa filannoo pirezidaantummaa jiddu seeninsa ishee kan dhaaba basaasaa Yuunaayitid Isteets bira gaaffii keessa galchuu itti fufanii jiru. Manni maree bakka bu'oota uummata Ameerikaa rippaabilikaanotaan dhuunfatame guyyaa jalqabaa hojiitti deebi'ee jira. Kun carraa yeroo hedduu hin argamne kan bulchiinsa paartii tokkichaati. Pirezidaant Baraak Obaamaan seera eegumsa fayyaa kan Obaamaa keer jedhuuf isaaniin raggaasifame akka hin hafne gochuuf seeratumtoota dimokiraatotaa waliin wal arguuf jecha har'a bilisa mana mareetti argamaniiru. Kan itti aanaa pirezidaantii ta'uun filataman Maayik Peens illee achitti argamanii sagantaa kana hambisuu dabalate ajandaa rippaabilikaanotaa waliin mareechuuf achitti argamanii jiran. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ'n gaazexeessota buufata raadiyoo amantiirraa hundaa'e Itoophiyaa kan Bilaal jedhamu lama adabbii hidhaa itti muruusaa balaaleffatee jira. Khalid Mohammadiif Darsee Masoorii kaleessa ture hidhaan waggoota shaniif baatii jaaf waggaa afuriif baatii shanii kan itti murame. Khalid gulaalaa oduu yoo ta'u Darseemaan immoo gulaalaa gameessa raadiyoo Bilaalii. Jecha gabaabaa eeyyee jedhuun ture Ilhaan Omar seera tumtuu mana maree bakka bu'ootaa Minnesota ta'uuf kan hirbuu seenan. Akka namoonni aangii tokko jedhanitti kun ennaa filannoo musliimonni Ameerikaa falmii siyaasaa cimaa dhimma immigireeshinii fi shororkeessummaa mata duree marii falmisiisaa ta'anitti milkaa'ina argame. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Qophiin ittiin taardhaan leentanuma yaad qabdannu barreessanuu bilbilaa jecha taardhaa tanumaan fixannaa boora waltajachaana am sagantaa afaan Amaaraa jalqaba nagaan bulle.